This is an MUT Radio podcast.
Yeah, and at the long intro, good to guess who is here today. And finally, Uspelele Duma is here. Oh, aziwage enge kama lakasi. Oh, mfwetu unjani.
Ngiyaphila, right, God.
Ngiyaphila, mfwetu, kuhamba kahle.
Nama, ngiyazo.
Hayi, mfwetu, hayi. Goke kuhamba kahle mfethu. Usemsakazweni wethu ke omkhulu la, it's a campus radio right here at MUT Radio. Mfethu, I don't know how can I put it, but I can say I am your biggest fan. Ngiyazi ke waziwa ngale ya brand yakho le yes Thixo. So yes, but ke mina I usually like into osuke uyikhuluma mfethu kuna ama videos akho nje ngise ngiwa save ukhuluma uyala i youth abantu abasakhula abafana abakhulayo and yabona le content yakho bekuthiwa bekiya ngami bengingayithatha mhlambe ngenze kube ne event la esikoleni ngikubeke mfethu uyiqale phansi uyisho mfethu onendlebe uyezo ngena ndlebe angengazazo khona nje i video owake wayiposta it was on TikTok. Ngizokuthanda nje ukudlala a short clip yaleyo video leyo. I think yes. Then ke after that sizokhulumela phezu kwayo.
Hayi ubale.
Awunje ngizothatha nje upiece nyana wayo.
Ngiyanga. Nalabo sikhule nabo. Nabanye abaseza ngemumva bayingane. Khona ishe enkulu esibhekene nayo. Ishe futhi serious. Issue is serious and futhi le issue ikize gcine affect nabantu abasemaceleni usukusondelene nabo wena usukushala iflop please issue drug mfethu ngicela ukuthi le video ungayibuki ngeso lelo lokuthi ngathi mhlambe ngiyakujudge noma ngiyakuzonda noma mhlambe ngiyibona ngizenza ngcono noma mhlawumbe ngifuna ukucontrol ukuthi uphile kanjani noma ngifuna ukubekela ukuthi impilo iphilwa kanjani bafethu i-issue drug esibhekene nayo inzima and abafuthi babuyisele emuva impilo hayi kancane abanye sike bebuze isithixo wena wenza ngani ubela ukhona Uma phela nokuhlanganisa njengosipanibani osipanibani wayo bengabi la ukhona wena. Bafowethu singayihamba ijene yodwa. But uthothi indleko esinazo emakithi ayifani. Neyindleko onazo wena ezingakusizi ngalutho azifani nezami. Ngizokubekela nje into esimple. Khona bafowethu ebesikhuzwa.
I would like to cut it there, but ke onethando lokuyizwa le video le uzohamba uzoyifica nje ku TikTok ikhona epageini lasithixo uma une interest nje you want to listen to this video you will find it. Mfethu ngifuna ukubuza la le conversation ngithanda ukuthi igxile kakhulu kule video le and yes mfethu maybe uma usafuna ukukhulisa laba abasakhulu yabona ingane yomfana misi khula yabona bayathanda ukuthi masebengena estageini bafuna ukuqala lezi zinto lezi zobu ma drugs nana uthotha omunye futhi akazibona ukuthi mfethu uyagaxela but yabo yena ubona ukuthi style maybe ungasihlamba ungasithatha usibeke mfethu ukuthi maybe what are the first signs or yizini lezi le nto encane elidela ukuthi uze ufike kule simo leso ukuthi wena so umuntu wentashi manje othanda intashi like the first signs nje yomuntu ozoqala intashi ungathi mhlamba into kanjani kuba kwenzeka kanjani noma yini
abanye abafowethu mangizokulandela nge drug lakhe yona intashi bafowethu yayidalelwe brio yayidalelwe soma business nama artist mangizokuchazela
yes
ngifuna ukubekela nje ukuthi kuze ize iyayidalelwe lethe athithi mhlambe lizobhukhwa kaningi
Yes.
Mhlawumbe uzobhukha, mhlawumbe uzoba nama event awu 5 ngosuku olulodwa. Funeke wonke lama event afike ephethe imorale eyodwa.
Same energy.
Same energy yabo lonto. Funeke alokhe edlale intasha ukuze izolokhu imphaphamisa angalala angazeli because funeke lafa uyadlala ngale morale naladlala ngale morale.
Okay.
So khambe esikhathini samanje abanye umuntu seyithatha njengefashion ukuthi uma uyibona usifuna noma uma ufuna ukubona ukuthi usestyleni ufuna ukubhema intasha. Yabo kufana njengala imlazi kudumo yellow lounge yabo zonke mhlawumbe kubone makuphosa ukuthi hayi stage siyelo
yes silaka yeah
mhlawumbe nekamashu kuthi ama usendaweni ethile ifashion ukuze uyibonthele usestyle noma ungcine bonke okay nami ukuze ngifane nalabantu futhi namele ngidlele into abayidlaye ugcina usungena entweni wena ubona futhi lento akuyona yami yabo ugcine nawe usohamba usuy enjoy isimo sothimeke wayidla mhlawumbe uyakudunga umqondo uyithola uwelinye ilizwe umnandi uzizo ungekho uzizo ungana inkinga yabo lo thinking iyoqala ngalesikhathi osuba sober once waqala wasober usubhekene nalenkinga ukuthi usuhalela lento le sekufanele manje wena uqale phansi ke wena uhustlish imali ukuthi udle lento
ufuna ukuba active manje
usuthula kuwena usufuna ukuhleza udla lento
okay
ithona ukuthi ukufind out ukuthi umuntu athi mhlambi sihlanganisa naye ade kwazi ukwamukela mhlambi imali lethi ade kwazi ukwamukela imali lesinginyanga yabe ngo 10,000
yes
ugcina ubona 10,000 ungasayiluthi
it tends to be nothing
agcine sekuhlohlwa ile gang adiphuza na ukuthi azinthini siyakwazi ukuthi sima sekwi event ethile noma semabhida samsotshotsha amafoni amafoni sowatshotsha nani siyabahlwitha seqala manje siyongena ebugebengini ngoba ufuna ukubhemani ungena inta ufuna ukubhema intasha Isitala bangena njalo isitayileni abafana kama abafana emalokishini. Gcine sebesha amakhadi.
Yeah,
gcine impilo imphesimhlolo umuntu back to seyifanda so sese Westville. Uma sese Westville ke mele wazi kususemgodini ke lapho usukuwena nempilo ke usubhele na. Ithila mawuphuma lapho busa ucabangele lo mawuphuma lapho ubenza kakhulu ubugebengu.
Eish.
Impilo bayilahla kanjalo ke umuntu so ungena ethanda istyle istyle esimgaxelisa
okay shuthi lento wingasho ukuthi it's like pills that helps ukuthi uboost memory like njengoba sike siphuza ama drinks with caffeines into ethi kanjalo but ke yona it's more
yeah phelwe uyithi upowder ohogela
hey ngiyangibona futhi befa ekhaleni emake okay I want to ask it is it possible to have friends who abasebenzi ama drugs while you not taking
sinabo nje mina nginabo
you do have friends
baningi nabo ngiyahlala nabo kodwa but emqondo nami mina ngayinike ukuthi ngeke ngikwenze inkinga kufuneke nawe uwedwa ube nama boundaries ukuthi singahlala nosibani bani kodwa mina ngihamba ngigcini la
it's a matter of mindset
ngihlala nawe ubhemintsango kodwa mina ngihamba ngigcini la mhlawumbe ngihamba ngigcina kugwayi
okay
noma mhlawumbe mina ngibhemi ethole kodwa nginankinga ngihlala nawe kuout yami yebo hayi ukuthi ngizothi ngoba uneyabhema okunganami no
ish mfethu mhlawumbe uma singathi siya check the prices ukuze sibone ukulimala kwale drug list maybe how much do they wear but idayisa i-straw mhlawumbe i-straw noma iyiphilisi half a pills I don't know but i-straw
ahlukene
okay asithathe le nje abayithatha abayithanda kakhulu abayintashi le bayifaka ekhaya
ephaya esiningi phela the cheapest yona leyo 200 rand
i-straw esincane 200 rand
ncane 200 rand lokho singakubhema nge-hour
Yo, Jesus Christ. It's 200 rand.
And oh, 200 rand yaphezulu.
And you see ukuthi leyo mali umuntu mhlambe ngosuku bhema imbhema u3.
Hey babe, mncane umbhema u3.
You mean you can waste over 1,000 ngosuku
lwo. Yeah, manje blocks yaphezulu.
Hey, mfethu, this thing is
ngihamba manje sifisa iphone noma 24 mhlambe iPhone yakho leli. Tuzobibiza mhlambe 10,000, mhlambe sidayise ngo 5,000. Lo 5 blocks singawubhema wonke
namhlanje
sizavuka kusasa sesuqeda zama usingawuqeda la namhlanje masuhamba namantombazana nya mina ngikhuluma kuinto engiyazi angikhulumi kuinto engizwa ngumuntu phela mina lempilo ngidlulile kuyona
yes I'm happy that I've asked one of my classmates abahlala ngaphakathi I've asked them nje ukuthi they must tune in ku radio at 12:30 so that bezoyizwela bona like I've asked abantu ukuthi bezolalela so mfethu I want to know ukuthi once usuyiqalile ke lento le is it easy to just quit or you need to go to rehab because ngiyengizwa abantu becompare ukuthi no hey insanga ingcono kunokuthi because insanga uyakwazi kuyeka yona nominini awuqalekeli it's not like this i drug njengewunga bathi ungu uyayiqalekela ukwazi ukuphila ungabhemanga kuphileke kanti insanga kuyaphileka so I want to know ukuthi kulama drugs uyakwazi ukuthi ngi decide ukuthi okay asandagasa stop this now it's enough or I have to go to rehab because it's not easy to quit at all. It's not easy.
Bemagasa ayikho lula le yantu kuyeka. Ngathini into ekwazi ukukhohlisa umqondo ayikho lula ukuyeka. Yazi kufana nani ufana nesigebengu. Isigebengu unzima ukuthi siye kubugebengu. Yazi ubani? Sisuke sesikhohliswe imali elula ebugebengini.
Oh hayi lezo
isigebengu. Ingqondo isuke iprogramekile. Kufana nomuntu odla i-drug. Ife sekwazi ukuthola imali e-drug ngendlela eyilula. Akululu ukuthi ayeke i-drug because nali i-drug emelibhemile lona elimprogrammayo elimcabangisa ukuthi le mali uzoyenza kanjani uzoyithola lulu elimkhohlisa ukuthi okay makufanele ngithole le drug awuthi ngihambe ngiyenze ubugebengu noma awuthi ngihambe ngiyokakada awuthi ngihambe ngiyoshaya ikada awuthi ngihambe ngiyokwenza ukuthi so ingqondo isuke isiprogrammile umuntu oprogrammekile ingqondo kuyomele yena akhulume nengqondo yakhe emifuna ukuphuma lapho uyena oyokwazi ukuyikhipha angeke wena ukhulume nomuntu yabo nje makuthiwa manje sine siyahamba siyakhankasa sithi sifuna ukukhuluma neyouth ukuthi ayeke i-drug fana uthi uthela amanzi emhlanu wedadi umuntu yena nenhliziyo yakhe neyinkinga abhekana nazo ezizomenza ukuthi aphume kuloyo nto
yes it's a matter
mina esikhathi ebumnandi lento obumnandi nabangani nani nani into yangikhipha kuyona le yantu le phela mina lento isikole mangangidlula ngayo ngesikhathi sethi kwakusaduma explosion kwakusadliwa indanda ke kuqoqo kwakusaduma uqoqo kusaduma lento yo reunion park
yes
yayibo lonto mina into ayagcina yenza ukuthi ingikhiphe lapho ukubuka i-background yasekhaya ukuhlupheke ngihluphekile mina ngihluphekile futhi ngelinye ilanga ngokuqoqo ukuthi ngihluphe kanjani ukuhlupheka ngakuhlupheka ikona mina engahlala phansi ngathi noyazi kahle lempilo engiyiphila iyifake
mindset
yabo lempilo engiyiphila iyifake angishintshe nje ngoba mangibala from now in 10 years shothi mina ngiyophelela hlaphe esicabheni noma ngiyophelela emgaqweni noma ngobe ngudaka boy noma ngobe ngubani
hey bethu
noma ngobe ngikhothami ngobe ngikhotha ngqolo abanye abafana ngelinye ilanga okwamanje ngisayikhohlisa ngoba ngisayikhohlisa ngedrag umqondo wami owusa programming
uba happy for
manje
now
manje ufuna ukushintsha no program yona umqondo usho ukuthi no mina eyami impilo ngifuna ukuyiphila kanje hayi
yes.
Ngeke futhi uzuyenze fast thathi isikhathi impilo mawuyihlela uyinika isikhathi
hayi mfethu hayi onendlebe mfethu ngilove ngishilo onendlebe uyezwa umbuzo nje wokugcina mfethu ungakuthathela isikhathi sakhe esiningi to those uyabona kune kenzeka umfundi okay ngizokhuluma ngabafundi because this is a campus radio kunama students aqeda umti course ayenzayo a graduate uthola ukuthi umsebenzi akakowutholi yabona manje usenesikhathi esiningi uhleli akafundi ayikho inye into angayenza mhlambe ulobe uyafesa umsebenzi akawutholi yabona mase ufesa isikhathi esiningi talking from experience ugcina so give up mfethu ubona ngazathi nje hey yonke into imile ngazathi nalokufunda lokho sasingekho nje isidingo so maybe how would you advise umuntu osaphume varsity oqeda graduate mhlambe letse ugraduate manje wade graduate nje maybe February kanje uqedile esikoleni uyafesa umsebenza akawutholi and uyabona since isilaye lokushini ukuthi environment esiphila kuyona kanjani so that person ukuthi avoid ukuthi aza fike kule situation ukuthi adla ama drugs maybe mhlambe what can you advise that person ukuthi mhlambe yini angayenza ukuze anciphise lesasikhathi sokuba free yabo lesasikhathi sokuthi akenze ilutho yena uhleli mhlambe yini angayenza mhlambe ukhona ofisayo ukwazi ukuthi angenzani ukuze mhlambe aphante or something akazi ukuthi uzokwenza njani mhlambe what can you tell that person njengamanje ohlele ekhaya uyafesa akana umsebenzi uhlele certificate umsebenza akakowutholi what can you say to that person
mina engakusho okuyomsiza mhlambe ukwenza ukuvolunteer ngakubo lithi mhlambe athi ngibekisele ngami
okay
angithi laphana kuyasipanwa kumina uthi mhlawumbe uzofika esipaneni athi ucela ukuvolunteer kumina athi ngisacela ukuvolunteer yabo as a businessman nami ngiyabona ukuthi okay lo muntu ovolunteerayo angimsupport mhlawumbe ngalowo madlana leyo just kwizinto azenzayo
cosmetics.
Yes. Ukhona obekwenzeka kumina until abanye beze bethola iban.
Yes.
Abanga kumina angakakhuli ngale ndlela le. You understand ngakhula le ndlela kodwa bengikwazi ukuthi umuntu ovule into iyayo ngikwazi ukumbhekelela because nami isimo engisazeke engadlula kusona. So yena ngafuneke ithidi uyavolunteer noma ithidi amethole lo masentanyana amancane. Mhlaba akayihlanganisela ukuthi okay mhlaba ngingathenga uflower ngithengeni ngibhake ngami ngidayisela amakhekhe renga sekhaya ngenzeni itiye. Yabo just ukuthi ngithi ngisalokho ngifaka ama CV lapho nalapho nalapho na online.
Hey, mfethu, ay, ngiyakuzwa mina. Mfethu, okay. Sesiqeda nje, maybe let's go back to the ads and after that, mase siphuma mfethu ngifuna nje usinike just a word of the day. Yes, mfethu, okay. Let's go to the ads. When we come back, sesiyayivala, we are coming back with the word of the day.
You're listening to MUT Radio.
Thandekile's parents always supported her dreams at MUT.
Imani Business Advisory Services reminded them to pay my fees monthly. Monthly payments ensure I can graduate on time.
Pay your fees monthly. It's the right thing to do. For any concerns, contact Ms. Spongile Mzizi at 031-907-7470 or Ms. Thulile Cele at 031-907-7176. MUT makes it easier for you to pay your fees.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Hello, I'm Dr. Amalia Gonyas-Malka. Join me for the next edition of Womanity, Woman in Unity, a program that celebrates women's milestone achievements in their struggle for liberation, self-emancipation, human rights, and democracy. We broadcast every Thursday at 5 p.m. on MUT Radio.
You're listening to Asanda Gasa on Mzansi First, 12 to 3, every Sunday on MUT Radio.
Spelele. Yeah, mfethu sesivala nje ngiyacela mfethu usithi nje kulo mfundo lalele osere njengamanje nawa bonke abahlala kula marisa bangaphandle olalele namhlanje ngicela nje ukuthi umnikeze a word of the day.
Ngizoyisho based ku brand yam.
It's okay.
But education is the key to success, yabo.
Yebo.
Mina ngithi iyavula iyavala. So
awu yaqala iyaqeda.
Yeah, uyazi now. Udange bazokunika. So nje ungalilahle ithemba ngoba usesikoleni, ungalilahle ithemba ngoba ukeleza. Imfundo yona futhi yokuvulela iminyango eminingi. Noba ngabe usuphumelele emphantweni wakho kodwa kuyadinga ukuthi ube nesikole engqondweni.
Ah, bethu.
Yona yonke into eyamba phambili. So nje ungayiki funda ungakabi right, ungayiki ukuphanta ngesikole ungakabi right, ungayiki ukulahla ithemba, wafaka ama CV push.
Ay. Bafethe enxane uyayiyela ngekuyisa inkomo emfuleni ingafuni onendlebe uzwile ngisasho namanje. Hayi mfethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, thank you so much. Ngiyazi ube busy ngathi ngantshontsha la minisha nakho. Thank you so much mfethu, thank you so much. That was Usiphelele Duma. So let's get back to music.
This is a MUT Radio podcast.